tuzifiraba bannabbi ab'enjawulo alayhimu salatu wassalaamu nga Allah jatubuulira ebibakwatako nga si lwa kubinyumirwa wabula nga mulimu lesson essomo nga Allah bwe yagambye mu aya gyetwasembezaayo eggulo eya 35 suratul ankabut yagiwunzise nga agamba nti walakad tarakna minha aya mu bantu ba Lutu twalekamu lesson noza lesson kitegerekeka omanye ebigambo by'oluzungu ebimu byajja nebitulyako Oluganda twalekamu ekyokuyiga bayina ekirikirya neyeri qaumi yaqiluun eri abantu abalina amagezi Allah yange alinga agamba nti abatalina magezi nabo yabakola bebintu bajja kubiraba nti tibirina ttabbu naye alina amagezi ajjamu ekyokuyiga mu sitole gye twasomye eggulu y'abantu ba Lutu alayhi salatu wassalaamu olw'obudde tujja kugenda butereevu waila madiyana tugendeko emadiyana abantu baayo nabo Allah yabatumira nabbi akahum muganda waabwe kennyini ekikulaga nti bannabbi baavanga mu mafamiri gaabwe bannabbi alayhimu salatu wassalaamu baavanga mu famiri ne bava mu bantu baabwe bennyini bilisaani qaumi ngayogera lulimi lw'abantu be kane bannange kiriyo kizibu nga kukowola bantu bo basiraamu oba mwali mukigenderedde kiriyo kizibu nga kukola dawa mu bantu bo akahum ono muganda waabwe kiba kizibu nnyo omuntu okukola dawa mu bantu bo tebakulabawo mukimanyi nti tebakulabawo kati kiringa nze bwe ndi mummwe mulowooza mundabawo ate kyetaka kumala kubagamba nti nze gundi ate mulyoke muzuukuke mundaba nkata wajjo ndidde nammwe emiyembe kiba kizibu nayeza olusinga nenetuma mulingani yabantu bano mbalimu naye bammanyi mumanyi mumanyi singani olusinga nebaza nenga nti alhamdulillah rabbilalamin fe twasoma mu yunivasite y'emadiina eyo abamu tebagana kuwulira nga mbyogera biba balagala ninga atadde kamulali mulinnyo lye bakakuula twasomera mu yunivasite y'emadiina mugiwulira abantu gyebagenda emakka oyo ava emakka nakunyumiza batuseeko egindi natonyumiza enze yabeerayo olwobutagala mumalamu kitiibwa n'owuliriza twasomerayo ffe busomezi nga tuli mubakurayishi beeri ebimu mubigumiranga wa amma binicmati rabbika sigani newunya mubende emityana kiboga kibaali siwulyanga yo omuntu yali asomeddeko madiina nga ogjeko nti gyali bweoba omumanyi omutuuli bwekyanvayo emyaka 2 siwulyanga yazzeeyo tewamala gagendwa si buli muntu nti agenda sikubeyagalirako njaga kubalaga nti nabbi bwabeera mu bantu be tebamutegeera kwalya nabo ebindaazi kiwekirise kati wano waba tamanyi dokita ebibingira nti musawo mazima gakaonda muggu nomuka tbaligenzigwa ebibingira ebingira ki amanyi dwalubiwoli ate agenda okutuuka eri nga bamuga nti dokita agenda okukukolako ajja wuuyo nakuza ovaa nti mityana atwaki wagenzi wali wange kisoboka bani abazza buli lunaku bimisana ginjokkula tujja kusobola sente zeeno bamanyita babeera ekampala oo kibe bayingira buna bamanyi bulijjo naye nga biyingira si dokita banange asomesa musawo asomesa abasawo ate gwoddukako ate ogenda ku bayizi basomesa bwogattagatta kibeera kyo ekyo butamanya tamanya valu ya muntu ani ayogera nti nkata nkata kigwe tulya naye ebindaazi naye oli ava nakaseero sebo najja wange nga wakyamusanvu anawawulizaomusajja asomese ngaate oluusi nze byasomeseza sibirabi nyebaga nti byebyo mugende n'ebyo kiwe kibasiranga naye bannabbi bwe buzibu bwe basanganga okubeera mu bantu baabwe kati oli ayinza okukala nti ani agenda okusomesawo ntuseeka zakariya ti olwomukiyinda nti mbale nga zakariya we kampala tebamulabawo noza bwe kiri bannaabe ne bannabbi bwe batebabonanga ono allah alese akhahum shuaiban muganda waabwe swaibu sheikh swaibu abuulira wano kutuba noziwuliranga nungi niwe nagamba nti aisomero eki olwokuba abasaza magaribi neisha kati ebyoyo tubimanyi kiba ekiri basebe naye kati fetubigumira n'omanya abantu boolimu nabbi yagamba omusaasire nga nnyo omumanyi yagamba abantu basatu mubasaasiranga mu nsi mu basatu yagamba musaasiranga omuntu eyagaggawala mungu naamugaggawaza nnyo n'ayavuwala asaasire obanezi n'omumanyi ng'awangalira mu batamanyi sogandaga nti useeka kati kankubuulire okanti naali kubuulidde nti aa gwe kino tokimanyi olwobutayagala mumukayana nooga nti kitugende nze ebiseera ebimu ntera okubeera nebiriifu yange ngaegamba nti bw'obeera omukalu bw'osanga obuzibu mu bantu naye mwana atu bw'obeera omwangu butonde olwo bannaye betera okunywabyo nga tunywa kyaki naye mbagaa nti amazima akatonda mu ggulu bw'oba oyagala okuyita embizzi n'etakuwuliramu lubizzirizzi tejja oteeka okumala okukka ku levo yaayo egaa nti ogonze abayita embizzi bazikola bati egaa nti otyo otuuse ku levo yange kati nzija naye bwogira alaga nti okyali mu nkoko tonnabakulu eteeka okussa ku levo ne mutambulira kutya temugana nti mbavume astagfirullah madyana akhakum shuaiba bannabbi bonna basanga obuzibu bwe bumu fetuli basika babaki abawulama baba bati ate olwaleero nze ntudde eno naye naawe enkyo ojja kujja wano ate nze ntulewa wansi shuaibu fakala ya qaumi ibudu llah shuaibu yagamba abantu be bannanga ekindeese kubagamba kukola ki waliyo ekigambo ekizibu ng'ekyo wallahi mu nsi wano tekiriwo bannabbi bonna kyekyabaleeta goroza kirwanagana naki ubudu llah kirwanagana naki opoziti yakyo kolaki opoziti yakyo ebitali kusinza allah byonna mu bijeewo naye okiyita mmere basiraamu kyetaaga okutubuulira tulaba imaamu bulijjo bagambako bayimirira ku kutuba ibada llah ittaku llah ababa bategeeza ki kitegeeza ki naye tutya allah basiraamu ittaku llah haqa tuqaatihi mute allah mu bukakafu bwokukola ki kituukikako tekisoboka omuntu kumusuuza kyabuwangwa okugjako allah gwasaasi kate muva mulumbe byebyaleeta bannabbi kubagamba ubudu llaha enyimbe muziveemu allah tetujja kuba byekizampo byemakka ng'ate waliwo ebyawalu ebiri haya lif ebyaleeta bannabbi kugonjoola bintu ndi ebintu mubitereeze mubikole nga Allah bw'ayagala. Siwe kiri basiraamu leera kati enogweseeka naajereka ate era nze sinza kunyiigira kubanga nabbi era bye baabaddangamu byo abakafiri b'obudde obwo bye baayogeranga bye nkusuubira okwogera nyiba nabbi baanyiganga tebanyiga ekyaleeta Shu'aibu ekyaleeta Lutu ubudu llaha ebya Allah bye muba mubikola lwaki mubikola warjul yauma al akhira mutunuulize eriiso lyammwe gye tulaga yaumul akhir oyamul akhir olunaku ki bira byonna bijja kuggwa nyetunuulira yaumul akhir gye tulaga bibyaleeta bannabbi basiraamu siraamu bwebagamba kwa balonde muva muduwa tuva muduwa ne wallahi mukakasa kikumi ku kikumi musabye musabye twega rabbi gafirli walwalidayya rabbi gafirla wallah mujogedde temujoge mugume mbakube kuba kati nze yogera mumusirize mungu abasirisiza omunafuluma munayogera naye kati nze yogera mubyogedde ababadde bamu agenze kulya mmere wallahi yatudde wano kozi ngaseuzituziguma warjul yauma al akhir mutunulya olunaku nga tuvudde wano kyekikulu kyokka tibali kirala totunulya bya buganda totunulya ki olunaku lusembezi olusike yauma al akhir kyekyayita bannabbi agamba nti wala ta'thaw fi l ardi mufsidin munsi muleke kutambulamu nga mwonoona kiyitibwa obwonoonyi Allah byatayagala Allah byatayagala temubikola Allah byatayagala temukola ki toyinakyo jja kuba kasobera nga Allah agamba nti omuntu eyeekutte ku kya Allah fakad istamsaka bil urwati al wufqa aba yeekutte ku ki lamtisama laha tekuli kasobola kukutukako na bino ebitali bya Allah byonna kabaiti lankabut Allah iswat lankabut kitusoma abanga oyo kunju ya nabbu byoyinza okutuulako n'oteerera mustagafarella astagfirullah olaba sobatala byanyimbi ne bavuma omusiru bwe bakugamba ndeeta abasiru nondeka bakunyiigira ate bagagiota abasiru nomutwala bakubalamu amagezi buli omulavuma lavuma avudde ku ddiini yennono yaani yenze kubanpulira ndi fam kiwe kibasiramu Allah agambye nti bannabbi bwe baleetanga message okuva eri Allah abantu okubaggyamu ekyabwe si kyangu fakazabuhu baakolanga ki kuweza nze nyinza basubiramu okubeera nti byenjogera mubiwulira mulimu gwange wama alaika illa albalagh zinyina kutuusa message abantu bonna olw'okuba bakutte ku byennono ebikulu mu Buganda mu Busoga bonna abantu baddangamu bannabbi fakazzabuuhu bakola ki nanti ayogera ki siru oyo nabbi gwe batavumako gyali mwamusomako mubyafaayo sirowooza nti gyayi ne batakomaawo ba Ibrahimu baabookya bookya naye nga tebabookya lwakwagala yakibayitiriddeko Ibrahimu yakola atya amasanamu amasanamu gabajjajjabe yagakola atya wallahi yagaza era nze ekiro bagamba naye simanyi oba ekintu ekyo mukitegeera amasomero gaago mugazimbya ag'eddiini era babagani mutekeyo abaana naye buli ayagala obuzibu bwonna aweerere omwana musomoly eddiini oba kinjogera mukitegeere omwana ajja kujja kula ekya Ibulayimu Ibulayimu yakola ki yakatemaatema omwana ayinza okuvaawo n'akusanga n'essabu ng'amaze bulungi eddiini yo gisoma n'ataliyokya kakati njagala ayokye essabo lyo, njagala alyokye osanye nga litutumugaye naye alyokyeza kamada kamada golyokyeza nti aha tibakulabye osobera mukola ki? Siramu ina amasabo ndikayo banezi musirisere mugalaba agisaga era Sheikh Ali ayina obwizibu ennaku zino agenda n'aleeta akagamba ako nga tugenda okusalya n'agaba buli ayina essabo oba mutera okukawulira Sheikh Ali mungu akunywezi yakwogera nga tulina gye tuli agisaga ayinza kuba omujuli naye twajja mu motoka ng'omuntu munyivu nnyo kusirali kwakiisiikanfwa kyanju buli wasituka buli wasituka aina ebyasobola kwogera birala mulowooza oyo wallahi lazim namuwulya ne luli kati bakubalira mirundi kali aleetera obuzibu buzibu ki ayogedde ku ssabo nti abalina amasabo temuyimirira mulayini ate bayi mukulu w'obusiraamu abalabulantu wetugenda okusaali abadde musiraamu naye tubegayidde abalina amasabo muveemu abantu ssebo tebaagala kantwako sajja abakulu abasinga obunyi banyivu oli yayogera mpulira agisaakoba yali yeebase kuba naye naye mumotoka nga munyivu nakamuwulira emirundi eki talinayo byasobola kubuulira birala mu byonna byayogeraako kokka ke kasingaku lwaki kakoona ku ki edda baalinga batutundira obuggwa engatto zaali nyingi nga kati naye oli bw'aba ati akayita ayita ebbali tokawulira naye n'amala akakoonako akaggwa nga akajjayo olina n'okubuuka mu byonna bye bayogere lye liggwa asiramutulongoose ebyaffe essaawa ogenda olyo kyo kyo nakyo ojja kuba beera ne stamina ogaye ngambye ojja kuba ogambye naye bannabbi bambi baasanganga obuzibu bakaddako baakolanga ki abantu okubajja ku mwenge obajje kukusamira buli kimu okivumiridde ekyabe katusigaza ki mbu n'omwenge yaguweze luli yali ku masabo taatere ne tugamba nti ne riba tumuveeko baba baliawo ne riba ne bamugoba saabaganda basiraamu teri kizibu nga busiraamu abaana abo mubaweerera mubasabire allah bategeere obuki naye ate mubafuusinga kutegeera nga mmwe mubalekere eddembe lyabwe bategeere obusiraamu nga bwebakoze ki mwana bwemuweerera mukkirize bw'agamba nti taata nti nga lwatugambye akatanga ako tukajjemu nomugamba nti saagala kunsiribwaza bwamanye ki akamanye nti katangira ebizibu omwetango gutangira katanga katanga ewamu tebiriyo mumaka gewamu kati kitaawe asange ngaokajjeemu ate munnange allah abikola ngaayagala okuyigiririza ddala akatanga olukajjamu olukusense ne lukola ki kigezo nga bakireeta musiyageruka egivuukusense olwesibe wana akananga kaffe ndi kamata baajja okuwuma yakajjamu batandisi byabaseeka nkata nno byaffe babiyita byaffe byammwe obirokulanga kazizamu mwana nakajjamu kazizamu akajjamu oyaddayo n'asoma bweoba olina school fees tomutemako obutemi oyagenda mu UPE omutwale katakala ajja tusumbu bannabbi fakazzabu baabalimbisanga faakadhatuhum rajfa allah n'abakwa n'abaleetera rajfa musisi n'abakankanya makulu kibonerezo fa asbahu fi daarihim jathimin ne bakeesa mumayumba gaabwe oba mumaka gaabwe nga gyemirambo egikoze ki kibi nnyo okufa nga toli musiraamu byonna byokola bikole naye saba allah akutte ngaoli ki jagaa nti wala tamutunna illa wa antum alladhina amanu ttaku llaha haqa tuqaatihi mubukakafu naawe woowulira nti omutidde toyinza kumumalayo naye ako ka percentage wala tamutunna illa wa antum muslimun mutuyambe kufaaleke kubatuukako okujjako nga muli baki basiraamu nga muli basiraamu kyomatidde nti ekyo mu busiraamu tekiriyo yadde obuganda bukyagala nnyo kiti zenkukaka safi lhaqiqa toyinza kumpa mutuba nengukkiriza mutuba mugumanyi ye tolekayo okumanya empagi z'obusiraamu nomanya omutuba empagi z'obuganda kobuyimiridde arukaama lislaamu temuzimanyi naye empagi z'obuganda olujja omutuba ibrahimu asolya enyiriri esiga ebyo mwabikwatanga alfatiha naye kisoboka omusiraamu okuba omukulu wa kasolya ng'oli musiraamu aa kisoboka omusajja yawandiika enkuluze ya buganda ye dokita sekamwa mwemubimanyi professor sekamwa wallahi mugende musome akatabo ako ala ebintu byammwe temubyagala yenosome yaleeta comparison ng'akompyalinga obuganda obukatuliki obusiraamu n'aluka ng'obuganda bwonna okuva eno gye butandikira bwina nga fe wetulina ettwale omuzikiti wetuba ne kaadi byangera bintu bwambuka bulungi ate bwetaba musajja nnyo ng'olina obusiraamu oyinza okukafuwa musajja professor senior six ekibi ky'abaganda tebasoma bwobuuza wano omuntu yali asomeye akatabo k'oluganda n'akamala kakubula ojjekuba n'abasomesa ekizibu kiri kikya nti mugenda okuyingira eri allah nga mwevuruga olwevuruga naye nga temutegedde bambi ayagamba nti waiha qiila lahum abantu babwe babagambye ittabiu ma anzala allah mugoberere allah byeyatuleetera byebino qaalu bal nattabiu ma alfaina alaihi aba'ana fe tujja kugoberera byabajajja allah n'abuuza awalaw kana aba'uhum la yaqiluuna shay'an tebakubadde bajajja abaayi tebalina kibategera yadde munasigalaku ebyo naam tukomye nti obuganda ddiini abazungu bagamba kali kyayi pemubaabu tugamba nti kali kya ddiini kali kya kiki ddiini kuba nayo nambulukufu bulungi nnyo era ye yali ekola nga amadiini tegalinabakukola ki naye osobola okuba neddiini ebbiri kisoboka waman yabtagi ghaira alislaama diinan falam yukbala minhu ntera okuba kyalinjinga wano abaganda ennyo mumwe abasinga obungi muli baganda nnyo kikumi ne mbagamba nti abaganda ng'oli muganda nakabala walibadde oyiga nnyo obuganda bwo n'obwetegereza n'osobola okusunsulamu ebitanyize allah n'otambula nabyo ebinanyiza allah n'obikola ki si byonna nti bibi naye 95% mu byenzikiriza oba 99% mu byenzikiriza bifu naye mu mbeera eza bulijjo social simbi politics si mubi naye religiasira ebintu ebyo si bituufu ebintu byeddiini ene yaleeta bannabbi kira okubabuuza wano ibrahimu mwe mwasoma bulungi obuganda simanyi obyo ebintu bino babisomesa abaganda mmwe tero kibagamba bulijjo si kibagamba nkiddingana lwakuba njagala mutegeere oba ffena tutegeere nti aba tusengekera enzikiriza mutuufu enzikiriza teyali tusobole okufa nga tuli basiraamu omuganda yenna akyalina okukakasa nti muzzukulu wa kintu obutuufu ali kurongo namba si omukakasamu temuli bazzukulu ba kintu mwabivaako ago bwoba obivuddeko jjajjawo akyabiiko tamanyi ekintu ekyo mubutuufu nze kulwanga empuliranga kibi omuntu okwyita muzzukulu wa nambi nekintu nkoba za mbogo si wekirisha subhanallah ngaomusiraamu ofe ngaoli musiraamu yakirimu oleka okutuuka eri kwejjusa buvunanyizibwa bwange okubuuza nkoba za mbwani muzzukulu wa kintu fe edda bwe lwabanga batusomesa ebintu bino biddingana nnyo lwabanga batusomesa mu primary edda batugambanga nti kintu yali mutabani wange ibrahimu oli specialist mu luganda wesigamibwako era oli ne bwatugamba nti ebigambo babijjewa ne ngandi najje ku burayimu eyo bagyeta batya reference emala very strong jajjammwe kintu mmwe bazzukulu ba kintu mmwe zzukulu wa kintu
chintu chitawe amuzara yani
tata wa chintu ya
yiguru mwe muri bakana muta kukeri Allah batuina busilamu ya de tukiri yali nga busilamu nga wali mu bintu bye wagoberere byenzikiza gwe muzukuru wa chintu chintu amuzara yiguru guru yani ino mulwarabu wafe guru yani amuli mazira mugiri mazima saka nzembi ya watu nita kandi atufosinga guru yani Allah aino mwana hii mtabanu yani chintu muli basilamu yes Allah azara nedda katrabu zara abaganda mwenu namwe gendereza akantu apo kiteka kubala bula ko mutukeri Allah ngade muri bamushirikina Allah zara netu ri muganda ye mutukuru wanu wake kidwa namzara guru guru yani mulwala Allah muri baganda echo tuchisure kazi hapa tuli banadamu ani akola adamu Allah rika gura kye cha shaytani chichupli aha baba wa chintu yavawo kujja ku nsiku no Ibrahimu yavawo she kujja ku nsiku nambi yavawo nambi yavamu guru uri ya sheikh uri byayogera uri musomi wa Luganda somesa senior 6 Luganda nambi yavawa nawe ko muislamu uyu anamzara na oya yogera reference bwe tuba tukola research oyo kibaita reference obujulizi ngo bujjako oli kintu katumuveeko katufune nambi bismillahirrahmanirrahim nambi ebi bwosekana yenkya bibagenda okubuza maaso ga Allah otuuka eringa eswala tolina lata mutune la bantu musinga pato oli musilamu wakkiriza ekintu kyotamanyi nambi yava mu ggulu eggulu mulimanyi assamaku aha muwara wa Allah siwe kiri ino wafu muluwarabu najja kuno yasibira wa nawulidde bajjanga n'obulu kintu naagi nti ima yalyanga buki ebintu ebyekitumba ensi yaliko abantu babiri ng'ebyemera byonna ku ebiri ne balya busa aba shaitani bwe balimba gwe ku nsi kuno tuliko bamekulu waliro penna twalidde ekyemisana naye baaliko babiri ate bali baana ba mukulu n'abayita ku nsi na nga tekuli kiriwo okuggyako ente yaabwe ate nga banywanga n'amatagozi banywanga n'omusulo abasiru ababiri ensolo zonna zaali ku nsi Allah tugenda kubakolera ensolo nebakolera ennyanja nebakolera khalaka lakum ma fi lardi jamia minhu byonna biri ku nsi tulaba sitaani bwe yatuguza embewo bazze n'ente banywa musulo nebalirako biwembe nijo jjamu oyo baliako biwente kunywa musulo banywekezaako ne chai mara mu dduniya muno mwonna mwegendereza ensinza yamwe twetwabikkiriza ngaedda naye wallahi tetukyabikkiriza fe tetubikkiriza ngaabasiraamu tetubikkiriza wallahi tetubikkiriza alazina amanu aminu abakkiriza muddemu okukkiriza kuto waliwo ebintu tusaala naye waliwo ebintu allah byagamba mwegendereze mwasanga bakitamwe balina ebintu byebasetinga naye bikyamu nasanga n'omusajja omukulu ngaakkiriza nti walumba alitanda mu bwongo obwo akikaweesa walumba alitanda wafaanage ne china nabe china balina owaabwe balina tanda waabwe gini tano la uwa walumbe wafu ni mneo sanga msaji wa mkwe kanti awe tanda walumbe wawe uya wanga ideji kitu nonya chichi kulabula sara Allah tutaso kumuga take ni ntivirela nga bambi chitumanyi yudu uzikri nabi yegi sama nga kumuchano lugu Allahuma inna audhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa stagfiruka fima la a'lam ntasamu vya simanyi nga viku kosa Kuraba batu kano gamba wazit Ibrahim ya gamba ntuwa imjahadaka bakadebo wibaba ilanga wakozi kuka wifu itushirika bima laisa laka bihi ilmu pala tutuwa ibintu biyota inako ilimu ijanyabi inako ilimu katibiyo ilimu busafi ilimu kulia mtu ilimu kulia gwebiali na urofe wango kilidebio laa ibinzi kilida tubirongoze ibita kuata gana ibita kuona gana busiramu alhamdulillah Obuganda bwini nti nunji naye mu byenzikiriza bifu siboka n'abatuulu n'abasoga bonna bikwanagana n'enzikiriza enzikiriza eri wano ebyokolagana y'abantu n'abantu ebyo birala awo kikumi ku kikumi oba kale kinaana bituufu naye ebyenzikiriza biri wano Allah agambye nti aya kumeka wa adan genda kuba adi wa samud n'aba samud Nabo baina mbera abaad baba tumira nabichi Hud Limwe bintu muslimu abira mu taalimu byote ko kubanga omanyi ngo muntu makanika okumugaleta spana bwit namba gundi naga nsijimanyi nga mazimi myaka ibiri Aji kawe so muganda era mu amanda gali lyo nga mulema nga mu akadi omuntu okumuboza ad abaad nabbi wawe yani nataba manyi kiswaza bannabbi abo tuteekwa okubanga tubamanyi abiri mu bataano ate ngaobamanyiko n'obutunutu n'obubakwatako abaadi baabasindikira nabbi waabwe Hud wa Samud abasamud nabo baabasindikira nabbi baali bati abaadi abo Allah be yatunda mu ssuula emu watugamba adi irama dhati limad lam yukhlaq mithluha Allah yabakola n'agambe eyo kwoliti sigenda kuddamu kugitonda mu nsi yonna yabawa man agata ina ina nagan amanya amangi mazibu ba fa aktharu fiha alfasad amanyi gabali tokola ki si yagale bununa ne bakataga bukataga iwana omuntu nga tusinga amanyi tetubera ku buzibu niye ulira nti ati kiki golola mu mulaba empera jaweramu jo yagambya atya byabazungu nabagamba ngenda kubakola ki ngomulaba ayogera na subhanallah amanyi amanji kyobula nti obwono nefu obususu obungi Allah agenza atusalako kuki singa Allah teyatukendeza kumanyi gakisajja basiraamu nigabiranga bigali luli mbakadde baffe la haula wala quwata illa billah kiki ekyalibadde mu nsi aktharu fiha alfasad era olwalira abantu bonna tebaki alina maanyi gaki lwaki enkola ya Allah abantu abakendeze ku maanyi lwaki baleke okusaasaanya mu nsi ki abantu bali kubukerenda era kati wano gababuzza abavubuka abatototo kakati kofu waki ali wasobola abakazi abala era nomaloga nti alhamdulillah nyina abakazi barakati naye bakati basobabiranga nabameku haji zaka ngaina abakazi kumi naaba ate ku buli lumbe gyalaga afunayo nukendi yi ne ku lumbe yi ate okozesa kyekintu walayo golowooza yagenze ku dduwa ekiro aba atibuka ate sikuwa omu ku lumbe agendayo kwala bamuleetera bamuleetera banga twali ku lumbe irwaji olowooza omwana omukiwo ngizeeka awo bana abasajja be muwulira nti yazaala abaana kinaana aba yabazaala atya naye Allah agenza okulaba obonefu buyitiridde n'abatema ennamba be oli musajja waali oli takulimba ng'alaaja na bulaajanyi bali ku biragala era kati leediyo zonna zitunda maanyi gaki ga kisajja naye enkola ya Allah gandi abano nemalanga bawa ku mbeera kati we bali eduniya ebigwe agwe naawe weegezeemu tisinga Allah agakwazikamu wiiki emu okomawa okwata embuzi nokwata obwana nokwata ninyoko nomutwaliramu ne bannyoko gakuwala mubakendeze ku maanyi maanyi mazibu nnyo waye buli musajja alina akakazi aka owabanja alina aba ani alina ku basatu wange awanze okumukola nze nyina omu Ibrahim Allah yalabye nga baatuwa baseeka bajja wano ne bajjeeka mana kati abemutera nti balina maanyi bisimillahi rahmani rahim nina eddagala masavu ga mpologoma ogenda kutaani onywako lumu bonna ogenda okufuluma ebweru nga baabumazeewodda nakitesitingako wane nga akangagule wano sheikh osomeseza ku masavu g'empologoma nti asheikh ozereti yaleeta kesi yonna nemugigula nemugimalawo abantu baafadda nkola likola risaaki bantu basajja ava busooka naeta amasavu g'empologoma kati wali bange bwowulira empologoma nogaa naawe ogenda kufuuka ki ekikufuusa empologoma mu nju yo kiki kufaaki lwaki oyagala okuba empologoma ngenda kubalaga obalaga ki ekabandabi balabe ki tayinakyogera kulaga yegwe yegwe gendera mpurofu butuka ne babaliisa empologoma sirambali empologoma babulyabuyinza baibye mwabuze ku lubyate haramu siramu talya mpologoma kebiri masavu kati ate twagalidde akalidde bagala kukola stigifaru gonna bagaguze bagamazeewo haramu olwaleero ngaoli musawo notatunda maanyi gakisajja gwe tovaayo nye babagagula babagamba batya omugambo otya ngaogula mpaku kali kuba tegogere mpaku kali kaliwa akamaanyi sentenseyogerekeke yonna ate abantu balwadde abantu balwadde abantu bava ekampala ne bajja babba wana abasiraamu oba omusiraamu yajja wano n'asomesa ng'atunda zabibu ekicupa ya mukalo gumu n'ekitundu mukwano gwa ngenda okutuuka ali ng'agiguze ng'awaana zabibu 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 eri ebweru tuzibyanga bwetu eno bwe bali empafu mpafu bazirira ku mmere musanga aguze ekicupa namba nti kano oseeka nkaguze kuweeko ndi ngenda okukalyabwe nemugaa nti akubbye aya ze yateeka kuli omulala yatunda pembere ginni bwowuli ekigambo pembere hajikabwese omujjukira musajja wange muzeyi nasanga amuguza ejiiko ya mutwalo muzeyi wange ayikoe bamuseredde ejiiko ne sinasukaali mutwalo akuwayo pembere mwayagira pembere nogandi ngano gagenda mutwalo ogendega ajibakubbye nti gwere katomanya abatunda amajinni bonna abasinga obungi kati baffere bajja nibatuguza ebintuntu nibajja nemityana balinaye munungi bwasituka okubuulira wano gandi masha allah agenda okuwunzika ndi yina liri bweru ogenda okutuuka wali balina neriwonya amannyo subhanallah sigambe nti bafu naye balimu ennaku zino buki rediyo zonna muziwulira kati kuliko ne baseeka abeeranga ku rediyo nowulira nga nensoma gyasoma quran wallahi ewunyisa oba mubawulire oba temubawulira ate basiramu bagendayo allah agambye nti twatuma adi n'abasamudu wakad tabayana lakum min masakinihim twamala dde obabuulira birikiriye ebyagwa ku byalo byabwe baabannyonnyola buli nsonga ne bababuulira nga bali mu mayumba gaabwe buli keetagisa okubabuulira bali waka kyenagambye nti omuntu okubeera nabbi nga oli wammwe kizibu olw'ensonga bano bobadde okula nabo bookuze nabo okubaga ni banne mbabuulire nti okuva olwali ongenda babuulira ekyama nti nfuuse nabbi obadde ozonyerabo omupiira mulaba obuzibu buliwo obadde ozonyerabo omupiira musubula mwenna bosituse ku dhuhuri nogaa salamu aleikum balina zigenda kubalimba nafunye obubaka ndi nabbi wammwe ekigambo ekyo kiraba otya obadde ogenda nabo mu butale osubula nabo walunda ne kumbuzizeewa gundi kati obuli oga ni bannange nti muwulirize abagala abatagala mugende naye nfuuse nabbi okiyita kyangu omusajja gwemumanyi tagendangako kusoma talina kyamanyi n'asituka enkeera nabaga assalamu aleikum watla baga nfunye obubaka bagambye nti aniko okubasaaza njani agenzeizakaliya kutuba yaki agenda kutusaza kutuba Zakaria bwasaza muuliriza musawo muzi okusaala ejjuma musanga ayambadde akutta omuggo basiraamu ngenda kubasaaza ejjuma eno nafunye obubaka nze sheekhe wammwe musaala sikakasani musaala ne bwagiruŋŋamya sikakasa nti eswala yammwe mugikakasa bibizibu bannabbi be baberangamu babeera mu bantu ne bakulira mu bantu baabwe ate enkeera ne babagamba nti bannaye allah taddeko obubaka kyabanga kizibu nga mwe mulina abasajja abakulu ate ng'abakulu bano bazze bakulira ebiggwa bazze bakulira ky obusolya kakati omwana agambye nti ebiggwa byakwokya sero bagamba ebiseera ebisinga obungi nti bannabbi oba oyagala okutegera obuzibu bwe baaliko baabatumangawa mu bantu banene nekugereza ekifaananyi nti olwaliro omuntu okuvaayo nga nabbi masala n'agenda mu lubiri n'agamba mayega ti amasiro ge mbadde muzimbye mugookye amasiro ge muzimbye sente zonna z'okuŋŋanyiza okuva e bulaaya ne dubayi nti zonna allaŋŋanyiza akwokya abaganda mugamba mutya nga nammwe mwe muli abasiraamu azanyira ku zaani saabasajja gweagambibwati nti mwena abaganda mubwata basaasi tuba ku buzibu nja nebbugwe wakumenya nti kiki tomusajja yagaye nebbugwe wakumenya muyinza omukkiriza obadde muganda piwa kivamu obuzibu bwe buzibu bannabbi bwe basangana allah agambye nti ekizibu kyebalina abantu wazayana lahum shaitan sitaani yajja nebawundira zayana lahum shaitan sitaani yajja nebawundira amalahum emirimu gyabwe nebalaga nti mu butuufu teriyo kirungi nga ekyo wano waliwo omuganda omutuufu akikawesa oluusi ntera nnyo okwagala abasajja bakulu mu nyambeko abaana bano bato tebamanyi bintu ebyo sitaani ejja newundira abantu bye bakola nebibalaga nti bituufu munnange fasaddahum an sabiri nebajja kukola ki ekkuba ettuufu hajikaweesa tuyambe omuganda bwe bazaala abalongo bagamba bati geeza tuyimbireyo oluyimba lumu lwemukola mu azikaari nga mwebaza abalongo lumu bweruti emalayo ate ga bisimi bwagisoma kuba mukkubo nti bisimi mesimila esajja nalaku mu shaitan sitaani yabawundira nti azadde ababiri bw'atawemula tebakula kayonka akubuulidde amazima bwe mutawemula tebakula bw'oba otwala omufu n'otali nyamajji takola ki motoka tetuuka era baga nti eyange sokoleke seeka sagala bintu byammwe ebyo teekayo amajji nomala omwepankirako wali omufu afudde wali ku supreme te situgende nti sigenda sokoleta amajji gali wali abiri ate sente mumeka teekayo aha amajji gakwataganyawa ne mumotoka era nebumala ate mungu abireeta muba mukyuka ewayibingira emotoka neyabika omupiira nga temwagalinnye kondakita kyava abuuza agalidde abaagali naye ddala mutuku abaagalidde kayonga ebintu byabe abika bimanyi nnyo abaagalidde abiwulira sigaida abikola nabwe enkya bajja kukikugamba taliyo kakali njagala kuleni tukugambe nti ate bwotabimanya kikukola bubi era kati mwe ababimanya ennyo bwe mubisirikira ate muba mukotogedde abaana bano feye waffe enkuba bwebanga mbi bagamba obukazi obukulukulu ne bugikunamira kazi akakulu ekadde emmanju
kasenga akave butambala kamida ye enkuba mbigire gendeke manju kandi eji yabudde wanjini aa nikasule mbogo
na yeddala
mbwe bire malaika eriye era baka bina kamzega ati kuna mizi ndikirao
izanya rara mu shaytan
tani egende barage ebiyo fasadda umu an sabil me bakano kwate kube ki bonna babikole yo mbyalo naike kandi mzee anyizi mzee anyizi te tumulaba tukuna midi kuba mujikende ize mukendeze kuba mbi mzee tumulengera malaika zizingo ikuzinwaze muvuge bire burundi omukyalo oli atulabudde alese kitala abavuga emmotoka bayina ebitaala zayana lahumu shaitan sani yagende ebawundire ebyo fasaddahum an sabil nebajja ku kkubo ettuufu buli kintu kyonna kiriko ekkubo ettuufu kino bweguba muyaga baatulagira bweba nkuba baatulagira eyo mukyalo bagera ne basengula abasajja ku kyalo banatera obasengula kyekuba tekyatonya nti kuliko lwaffe edda twali tusomeka ku ngube obaana wano gwe twasomako naye bonna baagenda ne bakuŋŋaanya ekyalo kirambe nalutuntu waali akatale kuliko akasajja bambi erinnya ndyerabidde kaali kasula wansi ewankwanga ne bakagoba ku kyalo n'ebintu byako ne babitundira kuolwo lwaki kagema enkuba enkuba tekyatonnya naye ati allah wa buyinza mwikiri mubakasenguli nkuba yatonya subhanallah allah aleeta ebintu ng'anaababuza ase abantu kakati obumuzeeyi bulabukunamira enkuba kaizo gikunamira nekagaa ninjimazi ani netereera nemugaa nti olabye shaitaan olwo egenda ekola ki ekutwaliriza allah aba yagala okubuza abantu abatirawo embeera eyo fasaddahum an sabil wama kanu mustabsirin tebasobola kulaba ekkuba ettuufu tebasobola kukola ki kuliraba allah yabalaga sitaani yabaziba amaaso nebalaga ekikyamu nti kyekituufu kyokukola munanga ekituufu nebagana okukiraba naffe ndowooza bwe tuli si bwe kiri geno tunuulire ebintu byaffe wanowano ebyennono ebisinga obungi munnange byewuunyisa bitujja kukulaba ekituufu omuntu bwazaala omwana omwoyo abawa allah n'abamuzadde kakulika enkawunye mwebale kunsabira ani gwe basabye olowooza naye kakutandi wano abaganda basinga obungi nomala omugaa nti nkusabira allah akuwa abalongo agasiteeka tonsabira lwaki olowooza agaana ebiddirira oluvannyuma lw'okubafuna tajja kukola ki era naawe kati wanobafuna n'ogenda ogamba jjajjawo emukyalo nti mwebale bannaye kunsabira nti allah atuwadde aba tiolyanno byalikukyali kubya allah kwebwezawo eri bakulinda okuddamu ng'oli kwoga nti salaamu aleikum oba olinda ki kati bwebaga nti bwezawo eri baabalinda ki nomala ogaa nti bwa allah mudde nno ku byabaseeka nkata ogenda okusobya abaki abalongo tebakola ki bebayimiriddeko ensi eno bewazadde eggulo naawe abazadde kwoyimiridde abalongo bayimiriddeko ki bebayimiriddeko ensi eno naawe abazadde tozisaaga bakwate buki oyinza okukola ki abalongo bobasobya bakola ki naawe okyasaala dhuhuri ne asiri okkiriza ekintu ekyo nekitasi bwe bagamba abantu babikkiririza ddala nti abalongo bakola ki era bayiza okulaga nti oyo abalongo bakola ki oyo twetukulidde abantu baddine kabootongo nga mungi naye bamuyitanga abalongo ani ne baba tannabazaala ali bamwokya bwe takimanyi nti nammwe mukyalimu abagamba nti bwoli omuziro gwobaaki okola ki oyubuka era mulimu atagukwatirako ddala
bwomubuuza ani yayubuka gwe walaba
yali gomba
lwaki abeera gomba wano tamukulaga batugamba yali gomba lwaki yali omu bonna gwe boogerako yali nabbi abaganda bali nte Ibrahimu abeddira ente beddira mbu emabega eri batugamba nga kikere naye bwe bakyusa ne bagamba nte eba efuuse ki kaakati nze ow'enseenene bwe bazisiika ziba zikyali nseenene kati lwaki batunenya nga tuzibidde era nze bagamba nenze nze eddira naye sibyambisi nyinda ne bazisiika abeddira beddira ki mbegira mbisi awo ndi n'abente subhanaka allahumma wabihamdika.